kuri iyi saha.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ni ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abatwumva mwese aho muri ndabasuhuje kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ku cyumweru gishize mu kiganiro cyacu cya Dusangire ijambo twaganiye kwikatwa ry'urubanza rw'uwahoze ari president wa Chad Hissène Habré, urukiko rwihariye rwashyizweho n'umuryango w'Afurika yunze ubumwe rufite icyicaro cyarwo muri Senegal rwamukatiye gufungwa burundu kubera ibyaha byamuhamye byakozwe muri Chad mu gihe yari ku butegetsi mu myaka ya za 80. Twibutse abatangiye kutwumva ko Hissène Habré wakatiwe yakuwe ku butegetsi na perezida wa Chad uriho ubu Idriss Déby. Mu bo twaganiye mu cyumweru gishize harimo Maître Innocent Twagiramungu, avoka uburanira abantu i Buruseli mu Bubiligi. Twaganiye kandi n'impuguke mu by'amategeko Jean-Claude Gatebuke uri naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro twagiranye icyo gihe bombi bumvikanishije ko kuba urwo rukiko rwa Afurika rwaraburanishije rukaba rukatiye umuntu wahoze ari umuprezida ko ari intera ikomeye itewe mu butabera ku mugabane wa Afurika. Ikiganiro kimaze gutambuka, hari bamwe mu bakurikira Ijwi ry'Amerika baterefonye, abandi barandika. Hari ababishimye, hari n'abagize impungenge bumvikanisha ko batemeranya neza n'ibyo abo twaganiye batangaje. Umwe mu batwandikiye uyu munsi namutumiye, ndamusaba abanze atwibwire.
Murakoze cyane. Nitwa Ndorimana Semana, nkaba ndi impuguke muri politike y'umuyaga bigari, nkaba nasesengura cyane ibibazo bya politike muri ibihugu bitatu bigize icyahoze cyitwa CEPGL, ni ukuvuga ibihugu by'umuyaga bigari.
Ndabasuje cyane bwana Ndorimana Semana, kandi nongere mbashimire ku mugaragaro kuba kenshi muratwandikira mutanga ibitekerezo byanyu ndetse mutugira n'inama nkuko tubisaba. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Twatumiye kandi mu kiganiro cy'uyu munsi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nitwa Karenganire Pascal, nkaba ndi umuntu uba muri Droit de l'Homme imyaka myinshi. Muri iki gihe nkaba nyobora na organization iharanira uburenganzira bw'impunzi, nkaba ntuye muri Leta Zunze.
Ndabasuhuje cyane bwana Pascal Karenganire. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Yeah, murakoze cyane.
Reka rero mbatangireho bwana Ndorimana Semana, mwafashe ikaramu ahubwo ngubu ni mudasobwa, muratwandikira muti ibyo Maître Twagiramungu Innocent ndetse na bwana Jean-Claude Gatebuke batangaje ko kuba urukiko rwa Afurika rwaraciye urubanza rw'uwahoze ari perezida wa Chad Hissène Habré ko ari intambwe itewe yakwishimirwa, mwe musanga siko mubibona muri makeye?
Murakoze cyane. Ubundi bari abanyamategeko babiri dusanga byanze bikunze baraguye mu mutego abanyafurika benshi bagwamo, abatuye isi benshi bagwamo, kuko isi uburyo iteye ubu ngubu igenda ikurikiza itangazamakuru ry'abakoloni, itangazamakuru y'abanyaburayi n'abanyamerika bagenda batugurisha baduha amakuru yaba kubona cyangwa bayatugurisha, ariko baduha ayo bashaka bayahinduye, bashaka ibyo bashaka bihuje n'intego zabo bakaba ari byo batugurisha. Hanyuma tugarutse ku rubanza rero rwa Hissène Habré, biratangaje rwose kubona urubanza nka ruriya rurimo amahinyu menshi, abanyamategeko babiri bakoma yombi bavuga ati ibyo abakoloni bakoze ati nibyo rwose ati bikomereza aho ngaho. Jyewe nkaba nashima cyane imyitwarire ya Hissène Habré kiko mu rubanza rwose uko rwatangiye n'uko rwagenze. Icyo mushima ntabwo mushima kuba hari ibyo ku byaha yaba yarakoze muri cyade ahubwo icyo mushima nuko yubahirije umugani wa Kinyarwanda uvuga ko nta uburana n'umuhamba. Mu by'ukuri ruya n'urukiko rwashyizweho n'abakoloni kubera impamvu zabo batari barumvikanyeho mu buyobozi, nk'uko wenda nitubona umwanya turi buze kubigarukaho. Nkavuga nti rero urubanza nka ruriya ni urubanza uko twabikurikiranye rwashyizweho, isenabre ntiyigeze ashyirirwaho uburyo yazajurira. Bariya banyamategeko batanze ikiganiro ubushize nabo barabizi ko isenabre yashyiriweho urubanza urukiko rwo kumuburanisha, ariko ntibamushyiriraho aho ashobora kuzajurira bibaye ngombwa. Kuvuga ngo mu yandi magambo nta mahirwe afite yukujurira. Ibyo rero nkasanga ari amahinyu n'izindi mpamvu nyinshi wenda turi bugarukeho muri kiganiro.
Tubigarukeho mu kanya. Mbagereho namwe Bwana Pascal Karinganire, mwe ruriya rubanza rwa Hissène Habré wahoze ari perezida wa Chad mwe rumaze gucibwa, mwabyakiye mute?
Njyewe mu by'ukuri ndunga mu byo bari abanyamategeko bavuze mu kiganiro gishize, kandi nanone nkagaruka no ku gitekerezo cya Bwana Ndurimana. Kuba urubanza rwaraciwe kuriya mu by'ukuri narabishyigikiye kandi narabyishimiye. Nk'uko Bwana Ndurimana amaze kubisobanura, harimo ibintu byinshi twebwe abanyafurika kuko dupfa kwakira, tudashobora guhakana cyangwa se ngo tuvuge ngo yango ntabwo ariko bigenda. Mu by'ukuri ibintu by'ubucamanza bikorerwa ahandi bikadukubitwa hejuru. Uriya mugabo ibyaha byarabaye koko mu gihe yari president, yabikora atabikora kuko yari umuyobozi kandi yarafite ububasha bwo kuba yabihagarika. Ariko nk'uko Ndurimana yavuze, nta kujurira kurimo, no kuvuga ko ibyo bamukatiye, ibihano bamukatiye bimukwiriye bitamukwiriye, agomba kubifata, agomba kubyemera nta kundi. Ariko kandi nanone ibyo nabyo bitabaye abanyafurika bakomeza kujya bashira bicwa, ntihagire umuntu bakurikirana. Gusa uburyo bikorwamo nibwo butumvikana, nibwo budahuje n'ubucamanza nyabwo, ubucamanza bw'ubutabera. Ni ukuvuga ko dufite ikintu cy'urujijo. Abanyafurika bagira gutya, ntibashobora kwitangira ngo bavuge bati reka turengere uburenganzira bwa buri muntu. Niba ibyo bitabaye, abanyamahanga bakaza bakavuga ati mbo noneho twebwe reka dufate uriya tumukosore tumwumvishe. Kuri njyewe numva ko hari ikintu abategetsi bo muri Afurika bagombye kugeraho, ubwo bakavuga bati ha hari igihe dushobora kuzabazwa ibingibi. Ibyo bikaba bigabanije nibura akarengane k'abantu.
Mwembi niba numva neza nk'uko mubivuze Bwana Karinganire, ni uko Bwana Ndurimana yabivuze, bisa nk'aho mushaka kumvikanisha ko nta rukiko rwagombye kubaho hari, cyangwa se ko uwakora ibyaha nk'umuprezida, kenshi abaprezida ba Afurika bajya hejuru y'amategeko hamwe na hamwe, ko nta rukiko nta butabera bwabaho, ko niba hari ubarenganije ko yagenderaho bikaba ibyo. Bwana Semana,
aho ngaho waba watwumvise nabi. Mu by'ukuri icyo dukeneye ni uko habaho ubutabera, ubutabera butari urukoza soni nka buriya bwakorewe bashatse gukorera Isenabre. Dukeneye ubutabera mu by'ukuri. Ndi no mu bantu bakeya wenda banemera ruya rukiko rw'ilahe mu Buhorandi. Ariko rero nubwo ndwemera, nzi ko rwo byibura rushobora no gukanga abaperezida bo muri Afurika bakaba bagenda gake. Ariko ruriya rwo rwashyiriweho Isenabre, ruriya mu by'ukuri ni urukoza soni, kuko iriya byaha yakoze bavuga ko ari ibyaha byakozwe cyitwaga DDS, Direction de Documentation et de Sécurité. Urwo rwego nirwo ngo rwagiye rwica abantu, rukora torture, rwica urubozo.
Kuba takumvise neza Bwana Semana Ndurimana, urwo rwego rwari rushinzwe iperereza n'ubutasi mu gihe cy'ubutegetsi bw'uwari perezida wa Chad Hissène Habré.
Yego cyane. Ariko nanone birazwi neza ko umwe mu bategekaga urwo rwego wari icyegera cyo hafi cyane cya perezida Hissène Habré ni perezida uriho ubu ngubu wa Chad. Kuba rero wari umuyobozi w'ingabo, wari chef d'état major icyo gihe, wategekaga byanze bikunze urwo rwego rwa DDS, ndetse akaba yari icyegera cyabugufi cyane cya perezida Isenabre kuba nawe atara nahamagawe byibura ngo banajijishe abanyafurika banabereke ko ari ubutabera bashaka kumva ukuri ku mpande zose. Ibyo ni urukozasoni. Icya kabiri we yaramuhiritse yarangiza akaba yaratanze amafaranga buriya mu mafaranga yakoreshejwe muri ruriya rukiko rwo gukira Idriss Deby gukira Isenabre amafaranga menshi yatanzwe harimo menshi yatanzwe na perezida uriho ubu ngo WhatsApp. Aho rero niyo mbona ko ari urukozasoni. Naho ubundi dukeneye ubutabera mu by'ukuri, dukeneye ko abaperezida bazajya babazwa ibyo bakoze bari ku butegetsi.
Ndabashimiye cyane. Uzamuye ingingo ikomeye kubera ko ruriya rukiko rwo muri Senegal rwaciriye Isenabre urubanza ni urukiko rwashyizweho n'umuryango wa Afurika. Afurika yahagurutse reka dukore iyo bwabaga dushyireho urukiko. Abanyamahanga ntibakatubwire ko bashyizeho urukiko rw'irahe rwo gucira imanza abanyafurika. None se ko usanze urukiko rw'idakari rwashyiriho Isenabre kuvuga ko ntacyo rwakoze, ukavuga ko wakwemera gato urwirahe bwana Karinganire harimo kwivuguruza hari?
Oya, ntabwo harimo kwivuguruza kandi nongere ngaruke no kwinge ngo mu mwanya wavuze ati se ntabwo mushaka ko zirankiko zibaho, ntabwo ariko twari twavuze ngo kuri ya mugabaro namaze kubisobanura. Mu by'ukuri biragaragara ko ruriya rukiko ari rwa rundi rushyirirwaho umuntu watsinzwe mu matora, watsinzwe ku ntambara. Kuba uwagombye kubihanirwa uroyoboye ruriya rwego rw'ubutasi ariwe uri president ntiyitabe kandi byarakorerwaga mu maboko ye, urumva ko ni ukuvuga ngo niwe warushyikiye kuriya mugabo ko Isenabre ahanwa. None ukuvuga ko ari ubucamanza mu by'ukuri bwakozwe na Chad ubwayo. Tugarutse rero ku byo Ndorimana yaravuze ati uriya rwirahe rufite akantu umuntu yavuga ko gafite hari ubutabera. Iyo abantu bafashwe bakagezwa hariya irahe nanjye ndabyemera. Ntabwo akenshi abacamanza bavugirwamo cyangwa se wongera ku ibihugu bikomeza kubigarurira nk'ibyo tubona muri Afurika. Ibyo nabonye mu manza twagiye tubona zagiye zikorerwa hariya zose, nibura iyo ziciwe na ruriya rukiko binyura mu nzira nziza rwose.
Mbagarutseho bwana Semana Ndorimana, turetse uru rubanza rwahoze ari perezida Isenabre, muzi neza ko hari n'imanza zindi zirimo gukorwa ubu. Twavuga nk'urwa Charles Taylor wahoze ari perezida wa Liberia, twavuga urwa Laurent Gbagbo wahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire n'umudamu we Simone Gbagbo. Ni imanza nk'uko mwavuze, mwe musanga nk'uko abo twaganiye bushize babivuze, musanga atari intambwe nibura iterwa ku buryo umuperezida uriho ubu niba hari ibyaha bikorwa mu gihe ari ku butegetsi yadagadwa akavuga ati kera kabaye nshobora kuzabazwa.
Ndabanza nk'ukosore ku byo wahereyeho ujya kubaza Karinganire. Wavuze ko ngo uru rukiko rwashyizweho rwo gucira Isenabre ko ari initiative ya Union Africaine, ntabwo ari byo na gato. Ahubwo igitekerezo cyatangijwe n'umuryango n'Abanyamerika, umuryango witwa Human Rights Watch na Union Europeenne. Abo nibo bagiye bashyiraho igitutu kuri Senegal by'umwihariko no kuri Union Africaine kugira ngo babashe gucira Isenabre urubanza. Ndetse bari banabyanze muri Union Africaine, bari babyanze na Senegal yagiye byanga, ndetse biba ngombwa ko Senegal ihindura amategeko yayo kuko yavugaga ko iyo itakira perezida w'ahandi urubanza. Ndetse Union Europeenne na Human Rights Watch bashyizeho igitutu cyane bashaka ko nimba Senegal itamukira urubanza ahubwo ngo yajya kurukirwa mubiri.
Ye, ariko nanone hari initiative, hari ugufata iya mbere, ariko icyemezo urukiko rwitirirwa ko ari urw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, umuryango urimo ibihugu birenze 50.
Uru ni urukiko rudasanzwe rwashyizweho, nta nubwo ntekereza ko ruzagumaho. Reka wenda nsimbuke ku kibazo mwari mubajije.
Ye, ariko nagira ngo twumvikane neza ko nubwo gufata iya mbere byaturutse ahandi, ariko uru rukiko ubwarwo n'urwo muryango wa Afurika rwemejwe n'abakuru b'ihugu n'abaza leta barenga 50.
Ni ukuvuga ngo ni ibihugu by'Iburayi na Amerika ni nabyo byatanze amafaranga kugeza ejo bundi Senegal yari yabyanze ndetse n'ibihugu bimwe bya Afrika byabyanze ariko haza kuzaho igitutu ndetse byaje gushimangirwa cyane n'uruzinduko rwa Obama muri Senegal. Ni ukuvuga ngo abaperezida bacu ba Afrika ntimuzirengagize ko bafatira amabwiriza i Burayi no muri Amerika.
Ibyo
rero kuba bafashe amabwiriza muri Amerika cyangwa i Burayi bakakora ikintu ntabwo tubakibitirira. Hanyuma rero ku by'ubutabera mwari mwambajije kuba twabishima nk'intambwe biracyari kure cyane mu by'ukuri, kuko usanga hakurikirana umuperezida wagiranye ikibazo n'uwamushyize ku butegetsi n'ibyo bihugu by'ibihangange byabashyize ku butegetsi. Iyo bagiranye ikibazo rero niho usanga izo nkiko zifata uwo zishatse. Nk'ubu umuntu abajije Laurent Gbagbo ibyaha yaba yarakoze biragoranye cyane kuba wabibona, ndetse n'urubanza rwa Isenabre wenda tutanarusimbutse kuba yarakatiwe gufungwa burundu. Bavuga ibitangazamakuru byose by'abakoloni bitubwira buri gitondo kugeza nimugoroba ko yari umuntu mubi cyane, yamaze abantu, ko yanzwe cyane kubera ibikorwa byo bya bunyamaswa. Ariko bamara kumusomera ko akatiwe gufungwa burundu, ntihagira ahantu na hamwe haba imyigaragambyo yo kwishimira icyo cyemezo. Yaba muri Cade nta muhana n'umwe bigeze batubwira ko abaturage bishimiye bagiye mu muhanda bishimira icyo cyemezo. Ndetse n'i Burayi no muri za Amerika n'ahandi hose ku isi hari Abanyacade, nta hantu na hamwe abenegihugu bigeze bajya ku muhanda ngo bagaragaze ko bishimiye icyo cyemezo. Ibyo rero bigaragaza ko mu by'ukuri tukiri kure cyane, abakoloni bakidufiteho ijambo rikomeye cyane ryo gukurikirana aho bashatse, atari ukubera yishe abantu benshi, kuko iyo za kuba ari ukubera impfu z'abantu bakurikirana mu by'ukuri ubutabera. Ntekereza ko muri Congo abantu bapfa za beni umunsi ku wundi, bicwa nabi, abafatwa ku ngufu, abagira gute. Ubu ntekereza ko ruriya rukiko rwa Lahe rwakagombye kuba rwaramanutse ahubwo rufite ibiro muri Congo rurimo rukurikirana abantu benshi cyane. Ariko kuko ku nyungu z'abakoloni ubu ngubu ruriya rukiko rwa Lahe ntabwo ruraza ngo rugire ibyo rukurikirana muri Congo.
Muri make uragira uti umuperezida uzaba afitanye ubumwe agatoki ku kandi n'ibihugu by'ibihangange ku isi, niyo yakora ibyaha bingana iki? Muri make azidegembye. Bwana Karinganire muri ko mubibona nta bundi buryo bwakoreshwa?
No, ubundi buryo burahari, ariko rero nanjye niko mbibona. Nanjye nuko mbibona kubera ko
none uva byagenda bite? Niba ari kubibona wumva byagenda bite?
Icyo ni ikibazo cyiza. Urugero naheraho mbabwira ni nkuko ejo bundi muri OU cyangwa niko nayavuga ni New African batanze icyifuzo cy'uko ibihugu bya Afrika byava muri CPI. Mwarayibonye, ikibazo ni ikihe? Nuko ruriya rukiko ngewe kuba ruriho nibura rushyira akantu k'igitsura kuri bariya abayobozi. Ibyo ndabyemera rwose, byaba bitanyuze mu mategeko, byaba ari harimo akarengane, ariko nibura umuyobozi akavuga ati hariya hari urukiko, hari igihe bazampamagara, aho nkumva ko byagabanya nibura kuryamira cyangwa se kurenganya abaturage. Noneho rero baramutse bavuze bati mbo tuvuye muri ruriya rukiko, nta rukiko international ruzigera rucira mu perezida cyangwa se umutegetsi w'umunyafurika. Aho ngaho ni ukuvuga ngo umuperezida noneho azajya yigira umwami yica uko ashaka, kuko nta muntu uzamukurikirana. Aho byaba nari nacyo kibazo warubajije, aho byashoboka njyewe navuge nti ibi ngibi birashoboka ni hamwe igihugu demokaratike gifite ubucamanza bwigenga butavugirwamo. Ingero zirahari muri Afurika nk'igihugu cya Tanzania nayivuga na perezida umwe, ntabwo navuga ngo ni totari, ariko nibura igihugu nka kiriya gifite amategeko, kigendera ku mategeko, gifite demokarasi, abayobozi bashyirwaho n'abaturage bakaba baza ko bagomba gukorera neza kugira ngo abaturage bazongere kubatora. Aho ngaho hoshe kuvuga bati rura rukiko kubera ko ari ubw'abanyaburayi, ari ubw'abanyamerika, turuvemo, ahasigaye twe twicungira umutekano wacu, dukorera abaturage bacu. Aho ngaho nabyemera, ariko rero mu gihe tutabifite muri Afurika, mu gihe ibihugu byinshi bitabifite, ziriya nkiko internationali ngenda cyazishyigikiye ko nibura byaragaragaye kwa perezida w'abanyafurika ko byanze bikunze buriya perezida bagombye kumenya ko bashobora kuzakurikiranwa towuta, ariko bizabageraho kuko ngo nta gahora gahanze. Ntabwo abo banyamerika ibyo bihugu by'i Burayi bikomeza kuguma ku muperezida byashyigikiye. iki nicyo twabonye ko cyagaragaye.
Ndabashimiye cyane bwana Ndorimana Semana, ngarutse ku ngingo mwazamuye isa nkaho yumvikanisha ko muri make Afrika ntijye ibona ubwigenge bwayo bwa politiki, turi kina none ibijyanye n'ubutabera. None abahohoterwa muri Afrika, abicwa muri Afrika biturutse ku buyobozi bw'abaprezida, mubona bazabona ubutabera mu buhe buryo? Mbese nagira nti mwe icyo mwatanga nk'umusanzu ni iki?
Murakoze cyane, wenda uranyihanganira gato mvuze mvuge ku byo mugenzi wanjye arangije kuvuga.
Muri make
avuze muri make ati abaprezida barimo barashaka ba Afrika barashaka kuva muri ruriya rukiko rwa CPI. Yewe mbifata nk'ikinamico, mbifata nzi neza kuri ya rukiko abaprezida bose ba Afrika bararushyigikiye mu mitima yabo, ahubwo bagira impungenge kuri hejo hazaza habo bavuye ku butegetsi. Impamvu mbibona gutyo ni ko barushyigikiye nuko nubwo bavuga ngo rucira imanza birabura, ariko fata birabura bose bari muri CPI uzasanga baragiye batangwa n'aba baprezida bacu bo muri Afrika. Uhere ku banyekongo kwera kuri ba Thomas Rubanga, ba Matengu Jolo, ba Germain Katanga, ba Jean Pierre Bemba, ndetse n'uyu nguyu Ntaganda uherutse koherezwayo, uzasanga bose baragiye boherezwa n'abaprezida bariho. Urebe muri Uganda ejo bundi, Uganda nayo yavugaga ko perezida wabo yavugaga ko atarushyigikiye, ariko bamushyikirije umwe muri za nyeshyamba yaramwohereje hari. Ndetse urebe Bagbo nawe yoherejwe nande na Watara, yarafite ubushobozi bwo kumugumisha hariya nk'uko umudamu we yavuze ati umudamu sinzamwohereza, we nzamushyira urubanza hano muri kino gihugu, ariko uwo nguwo ho tutavuga rumwe kuko ari umwanzi wanjye ni mu mutware. Ni ukuvuga rero ko urwo ruriya rukiko bararwemera mu by'ukuri, hanyuma umusanzu wanjye ni uko uko turimo tugenda dutera imbere. Ubu turi muri mu kinyejana cya 2021, dufite icyizere ko abayobozi barimo bagenda baza bafite ubundi buryo, barimo bagenda babona ibintu, bagenda babona politike, ndetse ibintu bikwikubira byo gushaka kuguma ku butegetsi, bukumva ko bagomba gutegekesha kwica. Ntekereza ko bizagenda bishyira gahoro gahoro, ndetse nkaba mfite inzozi ko hari igihe kizagera hagashingwa abaprezida bazaba bariho batekereza kure, mu by'ukuri bazashinga urukiko ruhana ibyaha byakorewe muri Afrika. Ibyo byagiye bitekerezwaho, hari inkiko nkeya zagiye zishyirwaho bitewe n'ibihugu aho biri, wenda ntiziragira imbaraga kuko umuprezida arazemera uno munsi akazisinyira ejo bundi yabona zitangiye kumubangamira akazivamo. Ariko ntekereza ko hari igihe kizagera mu by'ukuri hagashingwa urukiko ruhana abanyafurika, atari nka ruriya rurukozasoni rwa Senadre ishinzwe n'abanyaburayi n'abanyamerika, ari nabo batanze amafaranga kimukiro muntu urubanza. Ndetse ikinababaje cyane, bafata ifaranga byinshi bashyira muri ruriya rukiko, ariko ntibateganya indishyi z'akababaro z'abantu bahuye n'ibyo bibazo. Bavuga ko hari abantu 1,200,000 bishwe na Isenabre, ndetse n'ibindi 12,000 bagiye bicwa urubozo. Imiryango yabo izo za Union Européenne, ndetse Union Africaine, izo za Chad, Amerika, za France n'ibindi bihugu byagiye bitanga amafaranga muri uyu rukiko, ntekereza ko byari kuba byiza cyane iyo bafata ayo mafaranga bakayagenera abasigaye, abapfushije abantu cyangwa abantu bakobaguwe n'ingoma ya Senegal. Byari kuba byiza cyane kuruta gushora ibifaranga byinshi mu rubanza nka ruriya rutasobanutse neza.
Bwana Ndorimana, mbere y'uko dusoza, hari ingingo mwazamuye mu kanya mugira muti uwasubiza amaso inyuma gato akareba nk'ibyaha Laurent Gbagbo yaba yarakoze muri Cote d'Ivoire uti ashobora kuba atabibona. Hari n'abantu mu batwandikiye muri iyi minsi baza mu kibazo bagira bati, reka ndebe neza, bagira bati ese bisaba ko umuntu yakora ibyaha bingana iki, ko umuprezida yakora ibyaha bingahe cyangwa se yakwica abantu bangahe kugira ngo yoherezwe mu butabera mpuzamahanga nk'uko byabaye kuri Laurent Gbagbo, byabaye kuri uriya Hissène Habré cyangwa se tureye muri uriya Charles Taylor wahoze ayobora Liberia.
Aho ngaho abo bantu bakubajije icyo kibazo, jyewe uburyo nabasubiza uburyo mbibona ni uko bidasaba kuba umuprezida yakoze ibyaha ibi n'ibi kugira ngo ajyanwe mu butabera, ahubwo jyewe yo ndeba cyane yonsese bisesengura ryanye sanga bisaba gusa kuba abamushyize ku butegetsi iyo atacyumva rumwe nabo ibyaha barabishaka bafite itangazamakuru rikomeye cyane ari ryo natwe abanyafrika tukurikiza uzumva ku maradiyo yacu ndetse nino mu byaga bigari bakubwira ibintu byabaye aho ngo bakavuga ati inkuru tukesha ibiro ntaramakuru byaba naba biravuga ko ahantana ndetse bakakubwira ibintu by'iwabo ariko babikesha ibiro ntaramakuru byiyongiye no kuvuga ngo rero mu gihe icyo ari cyo cyose umuperezida azaba atacyubahiriza amasezerano yagiranye n'abamushyize ku butegetsi cyangwa se hari ibyo bamusabye ntabyumve ntabyemere aho ngaho azaba yiteguye byanze bikunze kujya muri izo nkiko kuko ibyaha byanze bikunze bizajya biboneka ndetse reka twibutse abantu ko Senabre impamvu mvuga ko ari urukozasoni ni uko amakuru azwi neza ndetse n'amaraporo ubu ngubu agenda asohoka bizwi neza ko iyo DDS bavuga urwo rwego rw'ubutasi rwafashwaga n'abanyamerika n'abafaransa ndetse kugira ngo Senabre ajye ku butegetsi ubwe yashyizweho n'abafaransa n'abanyamerika mu byo bamuhaye intwaro bamuha imyitozo bamuha amafaranga ndetse yaravuye no mu bufaransa kwiga baramuzana bamugeza ku butegetsi ibyo baje gupfa bamwe bavuga ko bapfuye bande dawuzu abafaransa bashatse gufata cyangwa abanyamerika ibyo wenda abantu bazabikorera ubushakashatsi babimenye ariko byanze bikunze kuba yaracecetse akanga kuvuga nuko yari azi ko mu rukiko nta kintu agomba kuvuga kuko nta wuburana n'umuhamba abo bantu rero babandikiye no kubabwira ko bidasaba umubare w'ibyaha kugira ngo abakoloni bakwishyire mu nkiko zabo ahubwo bisaba kuba utarabagunziye ikintu kiniki cyangwa se utarubahiriza amasezerano aya n'aya mwagiranye bo gushyira ku butegetsi aho ngaho ibyaha bizajya biboneka byanze bikunze
ndabashimiye cyane ahubwo se mwe bwana Pascal Karinganire icyo kizere cya bwana Ndorimana Semana ko kera kabaye ko hari abanyafrika bazateganya ku buryo buhamye kandi burambye uburyo hakorwa ubutabera ku bantu bahohotera abandi ikizere muragifite mwebwe mu gihe sinavuga cya hafi cyangwa se kiri imbere
ntabwo navuga ngo kizere nta kiriho kizere kiriho ariko rero bizatwara imyaka n'imyaka kuko iyo dutekereje impamvu biriya byose bikorwa dore Imana wayivuze neza avuga ati no bukoroni burimo budukorerwaho yuko biriya ntabwo kugira ngo bizacike birakomeye kubera inyungu zabo banyaburayi inyungu z'ibihugu dutuyemo bafite kuri Afurika kugira ngo bazayivemo bayireke igire demokarasi igire ubucamanza bwigenga ntabwo ari ibintu bya hano ibyo ni abanyagihugu ubwabo bashobora kubyishakamo bakemera bakabizira bakasiga amaraso ariko bakarwana bakavuga bati mbo twebwe tuzanye demokarasi mu gihugu cyacu tuzanye demokarasi muri Afurika tuzanye ubwigenge muri Afurika ibyo rero iyo ubona umuperezida wese ujya ku buperezida muri Afurika abanza kujya gusaba imigisha ibihugu gusaba amafaranga gusaba intwaro kugira ngo bamushyire ku butegetsi ibyo bintu ntabwo biratuvamo kugira ngo bizatuvemo birakomeye kubona rero abantu ba revolutionnaire rwose bazamukira rimwe muri Afurika ni ibintu bizadutwara igihe kugira ngo tuzagire ku bucamanza bwigenga
ndabashimiye cyane ndabashimiye namwe bwana Pascal Karinganire impuguke akurikirana cyane ibibazo by'uburenganzira bwa muntu tuvuganye ari naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndabashimiye cyane bwana Ndorimana Semana tuvuganye ari mu Rwanda Ndorimana Semana ni impuguke mu bibazo bya politiki y'akarere k'ibiyaga bigari na politiki mpuzamahanga iki ni ikiganiro gikurikiye icyo twakoze ubushize uwahoze ari perezida wa Chad Hissène Habré amaze gukatirwa gufungwa burundu n'urukiko rwashyizweho n'umuryango wa Afurika rukorera i Dakar muri Senegal ubushize twari twaganiye n'impuguke biri mu by'amategeko Maître Innocent Twagiramungu na bwana Jean-Claude Gatebuke uri naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese kandi nongeye kubashimira icy'ingenzi gusa twifuza ko mwatugezaho ibyifuzo byanyu n'ibitekerezo kubigenda n'ibitagenda mu biganiro tubagezaho hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mugire ibihe byiza.